They never hear by them stand your bazozwa. Masikhulu ngiphemile vele fika amaboza. Iskill isiyas overdosa. But on point kusho ndaba kayikhonjwa. Manje ngikhumbulisa ingakabe. Ngikhumbulisa ingakabe. Oh. Ngikhumbulisa ingakabe. Still ang sing there's a way color me not changing his skin. Music sing ang gati menu ya ga chicken licking. Ang specific fiction ya keep him mission man quiffy system. Men look ni try sell a le flow and get ni keep him beating. But sing kosi am is vulele seven bits a kingpin. Tell ang in China ni concept ni insecure ngi reason. So nas katso kwaita lapa I just wanna get paid. Dungo nam posu maka lapa sen ya puma gleke. Sen katelu kwaita lo abafana ba im tukas. Gay pay for muli rhyme ni puma nga makali mucus. Happy new engzo blow up ang busy 100 shooters. Scream old 190 kasi la mumulazi. Ngiyajomoroza ngiyagongoza ngisangele. Ukudelele kumajeans ngakonisala ntangele. Sengibonile mangivula inhliziyo ngeba ngivalele. Amaphupha mayakhalisa isando sesishayelele ngevuka. They never hear by them stand your bazozwa. Masikhulu ngiphemile vele kufika amabhuza. Iskill isiyas overdosa. But on point kusho ndaba kayikhonjwa. Manje ngikhumbulisa ingakabe. Ngikhumbulisa ingakabe. Oh. Ngikhumbulisa ingakabe.
Yokhulivila uyibona usolile kumina moyibona unzima.
Ngikhona ukujika ngiyinyoka eziba ngamaflows ngiyidipha uyithola sewumithi emaphutheni ma ngikwazile ukuthola into eziyifuel. Khule ngombhubhudlo manje iflow yami noshukela. Neba ngisukele ngimele uphethe uvele uhluleke. Ngithole ngey'nhlavu zamagama ingako ngeke kuthuleke. Black-out enokushisa then ma ngifika niquleke. How come into zenu zisaphimba nibe nizenza nishunene. Ungcola konke kushone ezansi like ugeza emfuleni. Shuse ngichamele ubhutishi induku ihlezi emqubeni. Bathi khuzani lo mfana usofisi nikhubeke. Plus ngishapho ngifuna ukhathwa mlana ningaze nqumeke. Nawa metrumene nokubamba imike ukutapa inyukuyeni. Ngizozakhela umuzi la I had to find a new lane. Sometimes ngilala ngingadlanga imali ngiyifake emculweni. Baby mama usanda ngala wathi ngithanda esithubeni. Kwamanje kushubeni ngifalale mpahla ngidown angifuni nje. Esami isizathu sokunibulala ingoba ngiyazi anifuneni. Ngisuthi amagwinya mnandi angenatwane cool 8. Ma kushaya isikhathi sami sokuphaka nokubaxaza i-full plate. Ma udlala out loud icwecwe lakho selala who cares. Angizwani nenyongo ngiyisa ngento emnandi abasangibhukuleyo. Abangakazi ngi-street fighter they be like are you okay? Nina ngifithi nyuswa njalo kwamabhluka amfukeke. Ngakuphusheki nonibhala ama-track ngabantu ayi-foottag. Nibhala kancane lo WhatsApp omuntu onama-future. Khali impahla engangincinza ngathi ngifake i-Q-Tex. Let's twente sengasikhiphe ekhanda sakuremove i-Durex. Zoceda nyanga le mkhuhlane nawe ngibize i-Flutex. Yamangaza ukuthi awaphusanga la ma-new cats. Phaphama fast engathi uhlazwe exaxephushweni. Ngiyayidonsisa ngisonge izandla ngabhanisasa kuphushweni. Banyamalala isafana bazoba ngibala embusweni. Ngisifela ngamagama ukubhalo sekuyongifake kufeni. Ngoba bakho bangifesayo bangisaba embusweni. Ngeke ukhiye ngethambo labo mkantsha walo kwimfeni. Bakhipha amehlo bonke ngathi bathatha isitala kokaine. Namanje image yami efly noma ngingafaka uplane. Since then they never hear by namhlanje bazozwa. Masikhulu ngiphemile vele kufika amabhuza. Iskill isiyas overdosa. But on point kusho ndaba kayikhonjwa. Manje ngikhumbulisa ingakabe. Ngikhumbulisa ingakabe. Oh. Ngikhumbulisa ingakabe.
Ngikhumbulisa ingakabe.